dhamaadkii bishii August ee sanadkii 1619 muddo haatan laga joogo 400 sanadood ayaa ahayd markii markab burcad badeed ay wadatay oo lagu magacaabi jiray White Lion oo ka soo tallaabay badda Antarctica, isla markaana siday 20 qof oo Afrikaan ah oo ku soo xidhay tuulo yar oo la oran jiray Point Comfort oo ku taalla gobolka Virginia ee duleedka magaalada tan Washington. Dadkaasi Afrikaanka ayaa laga keenay dalka Angola, kuwaas oo noqday Afrikaanka ugu horreeyay ee cagta soo dhiga Virginia oo berigaasi uu Ingiriisku haystay. Imaanshihooda waxa uu bilow u ahaa dhaqankii iyo ganacsigii addoonsiga ee muddo 200 sannadood ah ka jiray Amerika. Haddaba warbixin amartaasi ku saabsan waxay noo diyaarisay isla markaana inoo haysa Saare Cabdi Axmed.
Magaalada Norfolk oo aan qiyaasti u soconay in ku dhow 4 saacadood waxaa ku taala jaamacadda Norfolk State University, halkaas oo si wada jir ah jaamacaddaasi iyo VOA-du ay ugu wada qabteen kulan looga hadlay taariikhda dadkii ugu horeeyay ee Afrikaan ah oo si qasab ah markii ugu horeysay markab lagu waday uu ku soo xirtay magaalada dekedda ah ee Norfolk qiyaasti 1619. Kasoo hadaba khubarada faaqiday doodan waxaa iyaguna joogay madax ay ka mid ahaayeen gudoomiyaha gobolka Virginia iyo ku xigeenkiisa Justin Fairfax. Waxaana aan weydiiyey kadib kulankaasi Mr. Fairfax in uu sharaxaad ka bixiyo guud ahaan waxyaabihii looga hadlay doodaasi.
Today in the panel we had some great scholars and wonderful people who enlightened us about again the history of slavery here in the United States of America, and I should say in 1619 the first African enslaved individuals were landed, forced to land here in Virginia. So it's both a reflection on our history, educating people about it, but also educating people that you know the experience of Africans and African Americans didn't start with slavery.
Hana 1619kii markii dad la aqoonsanayo oo si khasab ah looga soo dejiyay halkan koonfurta Virginia waa arrin laba muunad ah oo taariikh ah, sidoo kale dadka siinaya khibrad la xiriirta taariikhda dadka African Americanka ah inaan kaligood la aqoonsan laakiinse xataa ay ka soo horeysay waqtigii ilbaxnimada aqoonsiga.
VOA-da ayaa u dirtay laba wariye dalka Angola oo ah halkii dadkii ugu horeeyay ee laga soo dejiyay magaaladaasi looga soo qaaday markabkii White Lion 400 sano ka hor si qasab ah guryahooda markaasi oo laga soo qaaday. Waxaana madaxa qaybta VOA-da ee la hadasha dalalka Afrika ee loo yaqaan African Division-ka Naguse Mangashe uu isna ka sheegay kulankaasi in uu ahaa mid dhan kastaba u dhameystiran oo muhiimad u lahaa.
I think this was an amazingly incredible day. The town hall that was jointly organized between the Voice of America and the Norfolk State University was really success, a big success I would say. The panelists were extremely knowledgeable.
Wixii laga hadlay oo dhamay waxaan filayaa inaanu anaguna aynu qurxinay, waayo waxaan u dirnay koox Angola si ay u helaan dadkii ehelkooda la soo qaaday iyo raadadkii addoonsiga ee halkaasii.
Sideed ka mid ah shaqaalaha laantani afka Soomaaliga ee VOA-da ayaa ka mid ahaa munaasabadaasi dadkii ka qayb galay. Madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da Cabdiraxmaan Yabarow oo hoggaaminaya shaqaalaha VOA-da qaybteeda Soomaaliga oo munaasabadaasi asna goobjoog u ahaa ayaan weydiiyey waxyaabihii sida gaarka ah isaga u soo jiitay ee munaasabadaasi ballaaran uga baxay.
Mahadsanid Zahra. Haddii dhegaystayaasha aan la wadaago madasha munaasabaddani lagu qabtay ee jaamacadda Norfolk, waxa ay xafiiska v o a ka xigtaa ilaa 190 mayl ama 304 kilomitir oo Virginia ah dhinaca koonfureed. Marka dhinac haddaad ka eegto, waxayba iska ahayd rixlad yaroo kooban oo fasax aan ku sii marnay dhul aad u dooga oo qurux badan. Haddiise aan u soo noqdo waxyaabihii sida gaarka aniga ii xiise geliyey, waxa aan runtii la ashqaraaray taariikhdii yaabka lahayd ee dadka madow ee Afrika laga keenay 400 sano ka hor iyo caqabadihii ay la kulmeen luqadihii ay la yimaadeen oo isbedelay. Waxaa naloo sheegay in dadkii ugu horreeyay ay ka yimaadeen waddanka Angola oo af Portugiis looga hadlayay markaasi, markaa inay af Ingiriisiga bartaan, ee dhaqankii Afrika ay ka yimaadeen ay bedelmaan, iyo wiilkii ugu horreeyay Afrikaankii la keenay ay halkaasi ku dhaleen. Zahra, waxaa aniga ama kaagii ashqaraar gooni ay ugu riday khubaradii loo soo xulay inay mowduucan ka sheekeeyaan, sida ay u fahamsanaayeen, sida ay u kala dhigdhigeen, iyo taariikhdii dhererka badneed ee 400 sano soo jirtay, si ay u soo koobeen muddo saacada oo xafladii socotay ay uga hadleen oo runtii ay sacab aad iyo aad u badan ay ku heleen. Waxaa kaloo iyadana si weyn ii soo jiidatay filimo ay v o a munaasabaddan u diyaarisay oo xataa ay ku jireen caruur aan ku qiyaasay da'dooda min 8 jir ilaa 12 jir oo madow iyo caddaanba leh oo si weyn uga dooday mowduuca meesha lagu hayay ee ah midabta koorka, madowgii meesha la keenay waxay ka faa'iideen, iyo waxyaabo la mid a. Zahra, gabar yaroon ku qiyaasay inay ilaa 8 ama 9 sano jirtay ayaa waxa ay tiri, waddankan Maraykanka magiciisu waa United States of America oo u taagan dowladaha midoobay ee Maraykanka. Haddii la doonayo in la midoobo oo macnaha midowgaa dhabtaa la helana, waa inta koorka laga tago.
Keliya maaha in kulankaasi looga hadlay waxyeeladii xanuunka lahayd ee taariikhda galay ee dadka Afrikaanka ah asal ahaan, hase yeeshee African Americanka loo yaqaanay addoonsiga dalkan lagu keenay, ee sidoo kaleeto waxaa looga hadlay haddii ay suurtagal tahay magdhow la siiyo dadkaasi siday ugu habboon tahay, iyo xaaladaha dalkan uu galay haatan, gaar ahaan wixii ka dambeeyey doorashadii madaxtinimo ee lagu soo doortay madaxweyne Trump, iyo sidoo kaleeto saameynta muuqata ee kala qaybsanaanta laga dareemayo meelaha qaarkood weli bulshooyinka Maraykanka, gaar ahaana marka ay timaado qoomiyadaha madowga iyo caddaanka.
Warbixintaasina dhegaystayaal waxay noo diyaarisay Saara Cabdi Axmed.